tudde ndowolereza laba omusana bwe kuvaayo obunyonyi eno mu matu buyimba
wandibandibaddolindalindako nomala okulaba kyoli enno wandibandibaddolindalindako nomala okulya kewekoleddewo wandibandibaddolindalindako nomala okulaba kyoli enno wandibandibaddolindalindako nomala okulya kewekoleddewo kirooto kya ntiisa tenawulidde nti omwagala ogenda nendowooza ganabaga bulimba kumbe ddala omwagala ositula ye obadde musomesa wanjigiriza kye bayita obudde nonjigiriza okulemerako neera 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 wandibandibaddolindalindako nomala okulaba kyoli enno wandibandibaddolindalindako nomala okulya kewekoleddewo wandibandibaddolindalindako nomala okulaba kyoli enno wandibandibaddolindalindako nomala okulya kewekoleddewo
singa obulamu bwalinga ettaka nandiguzeeyo ekibanja nga kikyonange Katonda taata amanyi ensonga lwaki akutwala ye yakutuwa akuwumuza emirembe neera 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 neera
wandibandibaddolindalindako nomala okulaba kyoli enno wandibandibaddolindalindako nomala okulya kewekoleddewo wandibandibaddolindalindako nomala okulaba kyoli enno wandibandibaddolindalindako nomala okulya kewekoleddewo
It's been a while without you darling You've been my number one and love my only Rest in peace But now it's like having a phone with no one to call Like a house with no roof Nera, 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 nera Na 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 nera
Wandi wandi wadolindalindako Nomala okulaba kyoli enno Wandibandibaddolindalindako Nomala okulya kewekoleddewo Wandibandibaddolindalindako Nomala okulaba kyoli enno Wandibandibaddolindalindako Nomala okulya kewekoleddewo